Blog Talk Radio.
Banyarwanda banyarwanda kazi inshuti za radio itahuka turabashuhuje kuri radio itahuka kuri munsi kwa kane tariki ya kane z'ukwa 11/2021 nikabaje miduwari ubategurira ikiganiro kimibereho mibi y'abaturage kanakibagezaho niwe ubashuhuje mwese rero banyarwanda banyarwanda kazi mukunda radio itahuka n'ikiganiro cyacu mu buryo bw'umwihariko tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'umugoroba mu gihe tugitegereje ko hari waza kudufasha muri ikiganiro reka mbanze mbabwire ingingo tufite umunsi dufite ingingo ivuga iti ingingo irebana na n'ikibazo cy'amacumbi mu Rwanda ngo ada amacumbi yubakwa ariko akabarengeje adahuye n'ubushobozi bw'abagomba kuyagura n'ububasha bw'ubuzi bw'abagomba kuyagura iyo ni ingingo ya mbere tureba ingingo ya kabiri tureba n'ingingo mbona isa nkaho iteye ubwoba aho ikinyamakuru cya leta kivuga ko ngo abanyarwanda 82.9% hafi 83% ngo bishimiye uko akazi gatangwa mu Rwanda ariko kandi baka banatubwira ko baratubwira ko abantu bishimiye uko kazi gatangwa ariko kandi bakarenga bakakwereka bakatwereka ko imitangire y'akazi imwo ibibazo bikomeye cyane harimo ruswa iteye ubwoba harimo ikimenyane giteye ubwoba harimo akarengane gateye ubwoba barangiza bakatubwira ati abanyarwanda 43% bishimiye uko akazi gatangwa ariko nta gitangaza kirimo kuko ibintu byose bibari bibi ariko babishyira mu mibare ugasanga babigize ko ari ibintu by'igitangaza abanyarwanda bishimiye mu mutekano murabizi iyo ngingo turayireba ku mwanya wa kabiri indi ngingo turi burebe naho muri neza ku Rwanda rwo bagurukanye muri ago wa muryango uhuza ibihugu bya Afrika biri munsi y'ubutayu bwa Sahara umuntu yabyita ko ari Afrika yabirabura na Amerika aho ibihugu biri muri uwo muryango ngo wagiye mu washyizwe mu 2000 ngire ngo na Bill Clinton ibyo bihugu byo muri Afrika bishobora ku exporta kohereza ibicuruzwa muri Amerika bidasoze ariko icyo umuntu abona nuko ibihugu bikenye cyane ku Rwanda za Mali za Gine iyo babyirukanye muri uwo muryango bo nta gose bumva ntacyo bibaye ntacyo bibatwaye kubera ko bo nta kintu bafite cyo kohereza nta kintu bafite cyo gucuruza iyo bakoze amakosa bakabirukanamo ntacyo bibatwaye ariko turaya mukanya nk'igihugu nka Ethiopia gifite ibyo cyoherezaga muri Amerika iyo bagihagaritse muri uwo muryango cyo kirira amarira nyine ateye ubwoba kirababara cyane kubera ko kiba kibihombeye ariko ibihugu bikennye bitagira icyo byoreza hanze ibyo ntacyo biba bihombye nyine ni ntacyo bibabwira bavuga ati ntacyo duhombye mu twirukane muri uwo muryango bo indi ngingo tureba ni ngingo ya muri Rwanda ni nkuru yo muri Rwanda ni ivuga ko ngo abanyarwanda bategekwa gutanga imisanzu muri ejo heza ku ngufu iyo nayo turi buyisome bo reka rero tutangire ku ngingo yacu ubwo ndacyategereje Jean Pierre yambwiye ko ari buze ariko ndabona ari ndataraza reka dutangire ingingo yacu ya mbere turareba ikibazo ikibazo cya ziriya nzu ari amacumbi yubakwa mu Rwanda bakavuga ko adahuye na n'ubasha bwo bw'abaturage mu Rwanda ikibazo ntago ari gishya daboro iyo bacyanditse muri uyu mwaka wa 2021 umuntu cyandika wagira ngo ntakurikira ibera mu Rwanda iki ni kibazo kimaze imyaka myinshi cyane cyavuzweho cyane nabonye na za sine neza kucyandika zikavuga ziti ari amazu ya Vision City ngo Kigali mu Vision City ari amazu bari kubaka ari amacumbi barayubakira ndeko abanyarwanda nta bushobozi bafite bwo kuyagura iki ni kibazo gishaje ahubwo ni ubusubira cyaha ibintu barimo gukora kubera ko niba ikibazo cyarabaye kuva muri 2013 2014 2015 abantu bakubaka amazu akaburuyagura bakagomba kuyagabanya ibiciro bagasanga barakoze amakosa n'ubu ngubu bakaba bagikora ayo makosa nanone yo kubaka amazu cyangwa se amacumbi arenze kure ububasha bwo bw'abaturage bagomba kuyagura urumva ko ni ubusubira cyaha kandi ni uburyo bwo kutamenya mu by'ukuri ubasha bwo bw'abaturage bari muri kiriya gihugu iyi nkuru rero yasohotse ku itariki ya 11 na ku itariki ya 4 ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 11 ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 11 2021 yanditswe na nigiye komu donc iratwereka nyine ko hari amazu menshi muri bokwa mu Rwanda ngo ariko akaba adahuye adafite ntawahuriye ibiciro biriho ibiciro bahayo mazu n'amacumbi bikaba birenze kuri nyine ubasha bwuzo bw'abaturage inzu za Kigali City twibukiranyije gatoya nuko ziranzu inzu ari amacumbi yubatswe na RSSB bita ngo ni Kigali Vision City niko ko yari amacumbi ahenze cyane amwe harimo naguraga $500 by'amadolari mbo ayo mazu ngo yari $508 ngo akaba yarubatswe guhera muri 2013 akaba yarahombeje RSSB ku buryo mu nkuru yo muri Kigali Today yo ku itariki ya 28/8/2019 umuyobozi mukuru w'ikigo cya RSSB ngo yicujije kuba barubatse inzu zihenda gusa ntibashyiremo n'izihendutse abaturage bashobora kuba abaturage basanzwe bashobora kugura kuko baravuga ati ni gute wakubaka inzu y'ibihumbi 400 by'amadolari ntubake nibura inzu y'ibihumbi 200 by'amadolari ibihumbi 10 by'amadolari disons urumva bakavuga ati izo nzuro zabo zabazigura gute byahinze bite rero twibukiranije gatoya kugira ngo abantu babashe abobatsa amazu ayo ngo 508 none kugira ngo aburuyagura kugira ngo abantu babashe kuyigondera byabaye ngombwa ko RSSB iyagurisha ihomba donko igurisha ihomba kwa ko n'umuntu agurisha inzoga yabishye wananiwe kuyikuraho ukajya uyigurisha witeze ibeyi donko ariko kuyikuraho donko kugurisha nk'ukugurisha inzoga yabishye donko cyangwa kwikuraho ikintu kiyenda uteze ibeyi uti muze mufate ibintu byamboreyeho impamvu tubivuga ni iyi nuko ayo mazu muri 2017 nkuko inkuru yo mu gihe komu yo ku itariki ya 11 z'ukwa 7 2017 ku itariki ya 11 z'ukwa 7 2017 iyo nkuru yo mu gihe komu ivuga ko ayo mazu kugira ngo abantu babashe kuyagura babashe kwigondera yari yarabuzuye yafata ayo 508 yo muri Vision Kigali Vision City ngo bagombye kuyagabanaho kuyagabanuraho 33% by'agaciro kayo 33% bagabanuraho 33% ariko nabwo habura uyagura amazu umva ko harimo igihombo gikomeye cyane donko inzu warayubatse uyiciro kugira ngo wendwe wakungukamo n'iki byose ugabanuyeho 33% habuze umuntu uyigura habuze umuntu uyigura barongeye muri 2018 hashize umwaka nanone barongera bagabanuraho 60% noneho ngo hatangira kuboneka abantu bashobora kuyagura ariko tekereza inzu wubatse amacumbi wubatse bakagomba kuyagabanuraho 60% kugira ngo haboneke umva ko barahombye cyane ko ntabwo wambwira ko wungutse warubatse inzu ukagomba kuyibanaho 60% by'agaciro kayo kugira ngo ubu n'uyigurumva ko barahombye nazo mpamvu wenda uriya mu nazo mpamvu uriya mukuru we wa RSSB umuyobozi mukuru wa RSSB muri Kigali Today ku itariki ya 20/8/2019 ngo yicuzaga impamvu bubatse amazu ahenda gusa mubyumva neza ubumva ibyo bintu byabaye Kigali kuri RSSB yubaka ari amazu akabura umuntu yagura twagiye tubona n'ahantu bagenda bagura bubaka amazu ya 30 million bakazagurisha 20 million mu hariya muri za mutara nayo hose donko byagomba kuba byarabera isomo abantu bose bemvetsa mu Rwanda muri sekiteri ya imobili bakamenya yuko abanyarwanda ntaho bashobora kuguza bafite bakamenya ko kubaka ibihwanye n'agaciro ibintu bifite agaciro cyangwa se amazu y'amacumbi afite agaciro karinga gaciriritse ku buryo abanyarwanda basanzwe bashobora kwigondeza noneho rero uyu muyobozi wa RSSB amaze ngo kwicuza ko ya gubatse amazu cyangwa se amacumbi ahenda cyane akaburu yagura cyangwa akagomba bakagombye kuyahombya cyane kugira ngo haboneke umuntu wayagura yaravuze ati noneho ntabwo ibyo kosa tuzongera kurikora tubona tugiye kujya kwembetsa twubake amacumbi ahendutse noneho avuga ngo ya 20 million, million 15 na million 12 ayo ngayo niyo yita ko ngo azabahendukiye abanyarwanda aya 12 million, 15 na million 20 kuko ngo ayo ya 400 bajyaga bubaka ngo yabuze uyagura noneho turebe rero niba ayo ngayo avuga ya 12 million, 13 na 20 ari kuvuga iyo ahendutse kuko muri inkuru yo mu gihe ko uyu munsi bavuze ko ngo mu mpuzandengo ngo aya macumbi bari kubaka ngo inzu ngo icingo amwayene ngo iyo nzu igura 12 million n'igice 12 n'ibihumbi 500 urumva ko hari n'izindi zihenze kurushaho ariko mu mpuzandengo ariko izo nzu bakavuga ko nta abanyarwanda bashobora kuyigondera ari bakeye kubera iki iyo nzu ya 12 n'ibihumbi 500 ngo bagomba kuyiha umuntu winjiza nibura 200,000 ku kwezi donko abantu babona abantu babona inguzanyo zo kugura izo nzu n'abantu binjiza hagati y'200,000 na million 1,200,000 ku kwezi ngo ubwo nubwo kuyinjiza 200,000 bashobora kumuha ngo inguzanyo yo kugura inzu ya 10 million naho ngo uwinjiza million 1,200,000 bakaba bamuha inguzanyo yo kugura inzu ya 30 million. Ariko rero turebe niba abanyarwanda bari muri icyo cyiciro cy'abantu abanyarwanda benshi bari muri icyo cyiciro cy'abantu bemerewe gufata izo nguzanyo niba koko abanyarwanda benshi bari binjiza hagati y'200,000 na million 1,200,000 ku kwezi ese ko abanyarwanda bashobora kwigondera izunguza bari muri cyo kicu nibangaye baravuga ati uri munsi y'umagana 200 ndabasha kumuguriza we ntago yemere kugura yemere kuguza abagurizwa nabo ngabo windiza hagati y'umagana 200 na miliyoni 1.200 ku kwezi abanyarwanda rero bahagaze hehe abanyarwanda abenshi hari ikigeranyo cyasohotse kimibereho y'ingo cyasohowe na Misiri mu kuboza 2018 icyo kigeranyo harimo taburo iyo urebye inkuru hari kubonamo taburo muri icyo kigeranyo bavuga ko umunyarwanda amwayene mumuzane ngo umugabo wo mu Rwanda ngo akorera ku munsi umunyarwanda w'umugabo w'igitsina gabo akorera idolari rimwe n'ibice 47 ku munsi cyangwa se 30,000 by'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi niko bandikaga icyo gihe bo noneho bakavuga ngo umunyarwanda w'umugore w'igitsina gore umugore w'igitsina gore ngo akorera 0.88 y'idolari ku munsi ntageza ku idolari rimwe ku munsi umugore ngo ni amwayene donc mumuza ndengo ubwo umugore akabakorera 18,000 n'amafaranga 200 ku kwezi naho umugabo agakorera 30,000 ku kwezi by'amafaranga y'u Rwanda bo urumva ko ahangaha baratubwira ati umuntu ugomba gufata inguzanyo wemerewe inguzanyo yo kugura icumbi kugura inzu ni umuntu ukorera hagati y'200,000 guhera ku 200,000 kugeza kuri 1,200,000 urabona ko abanyarwanda basanzwe umunyarwanda w'igitsina gabo akora 30,000 ku kwezi naho umugore akorera 18,200 ku kwezi urumva ko aba rero ntibarimo abanyarwanda benshi noneho ikindi rero undi mubare twafata hari inkuru yigeze gusohoka mu gihe com nayo ivuga ko ku itariki ya 31/7/2021 inkuru yavugaga ngo ibihato mu ishyirwaho ry'umushahara fatizo mu Rwanda aho ngaho batubwiraga ko ngo hari urubanza rwabaye bwenda turabisubiraho urubanza rwabaye umukozi yagiye kurega assurance ngo urukiko rukemeza ko rwemeza ko umuntu nta muntu mu Rwanda ukorera undi wagombye guhembwa munsi 90 ku munsi kuko urukiko rwaciye urubanza ruvuga rwaruciye ruvuga ko uwo muntu wareze umukoresha we yagomba guhabwa 3,000 guhembwa 3,000 ku munsi none akaba 90 ku kwezi donc ubwo niwo mushahara urebye iyo Rwanda ruba ari demokaratike haba ari institutions zigenga ukuntu urwo rubanza rwaciwe bagomba guhita barushyira mu bikorwa rwahinduka itegeko bagashyiraho umushahara fatizo ungana n'90,000 ku kwezi amake ashoboka umuntu ashobora gukorera 90,000 kuko niko urukiko rwabitegetse urebye bo ariko ibyo ntabwo byabaye noneho rero muri iyo nyandiko rero yongiye komu hari ahantu bavuga ko abantu bakorera amafaranga mu Rwanda abantu bakorera amafaranga mu Rwanda ngo umushahara w'impuzandengo ngo ni 56,900 ariko ibyo nta muntu yabishidikanyaho ngo donc 56,900 umushahara ku bantu ufasha abantu bose bakorera amafaranga ugateranya ukazagabanya wabona ko umushahara w'impuzandengo mwayene mu Rwanda ari 56,900 n'amafaranga 900 ku kwezi ariko urumva ko aya mafaranga hafi 57,000 ku kwezi ari munsi y'aya mafaranga 200,000 biri exige donc ushaka kuguriza cyangwa icumbi agomba kwinjiza ku kwezi urumva ko bari kure cyane ndetse donc bari umukozi wo mu Rwanda amwayene ari kure cyane y'ibyo 200,000 bisabwa agomba kuba yinjiza kugira ngo ahabwe inguzanyo zo kugura icumbi urumva ko aho ngaho naho ni ikibazo gikomeye ahandi undi mubare none tubona ni imibare muri Banque Mondiale aho bavuga bati iyo hari abapimi bagira ubukene babara ubukene bw'abaturage bakavuga bati abantu bindiza mu munsi idolari 1,900 babara abakene noneho himara hari imibare yabanye muri Banque Mondiale ngire ngo avuga ati abantu mu Rwanda abantu bindiza amadolari 5,50 ku kwezi nako ku munsi abantu binjiza amadolari 5,50 ku munsi ni abantu 8% gusa mu Rwanda ni ukuvuga ko 92% binjiza amafaranga ari munsi y'amadolari donc munsi y'amadolari 5,50 kandi urumva ko uramutse ukubishije wazabona ko wenda uyu muntu wenda yinjiza umuntu winjiza amadolari 5 nibice bitanu ku munsi wenda wenda yinjiza amadorari 175 ku munsi nako amadorari 175 ku kwezi bumva rako nayo ni make cyane niba yinjiza amadorari 175 ku kwezi ntabwo ahagize kugira ngo nawe abe yabona yanguzanyo nako ya ajye muri kondisiyo z'abantu bagurizwa na banke kugira ngo ajye kuba yagura icumbi cyangwa se yagura inzu urumva ko nawe yinjiza makeya urumva ko niba yinjiza amadorari 175 amadorari 175 ku kwezi ntabwo aragera ku 200 ku kwezi urumva nawe ntashobora kubona inguzanyo urumva ko angaha ni ikibazo gikomeye cyane urabona ko mu Rwanda abantu ba ndongurumba wenda abantu barenze barengeje bashobora kwigondera ziriya nguzanyo ni wenda n'abantu 8% gusa hari naho bavuze muri ya nkuru bavuga ko n'abantu bahembwa mu Rwanda ubwo ni ndavuga ibyasohotse mu nkuru uyu munsi bati n'abantu bahembwa binjiza hagati y'2,200,000 ku kwezi nabo ntibashobora kwigira ngo bazishyure inguzanyo nabo birabagora nabo ni ikibazo gikomeye urumva rero ko muri rusange ubona ko murabona ko abanyarwanda uko wagoraguza kose aventi cyane bari munsi ntibashobora kujya muri ziriya kondisiyo ntabwo bashobora kwinjiza 200,000 kwezi byatuma babona ziriya nguzanyo ni bake cyane urebye uriya mubare wa Himbara uvuga ko 8% aribo bitwa abakire donc abarenza amadorari 5.5 ku kwezi aribo bitwa abakire ariko nanone baranatubwira ko hano nabinjiza 200,000 ku kwezi nabo bagira ikibazo n'ibibazo byo kwishyura inguzanyo mu Rwanda umva rero ko ahangaha hari ikibazo ariko kitwereka ko iriya leta ihora igira ibibazo bashaka bakora imishinga irenze kure ububasha bw'ubuzi bw'abaturage mwibuke hari abashoramari bari bahawe ikiraka ngo cyo kujya ku tubyibukiranye wenda ikiraka cyo kujya ku gushyira amashanyarazi mu giturage noneho bagezeyo basanga abaturage nta bubasha buguzi bafite bwo kuba bakwigondera amashanyarazi noneho babwira leta bati kereka wowe nuba nkunganire cyangwa se bakareba bagashaka ubundi buryo ariko amashanyarazi asanzwe ntabwo abaturage bashobora kuyigondera kuko birahenze cyane ejo bundi mwabonye n'udupfukamunwa turabananira kutugura mwabonye abantu bananirwa kugura agapfukamunwa kagura igice cy'idolari tukabona abantu 3,000,000 batabasha kugura agapfukamunwa kandi kagura igice cy'idolari murumva ko ahangaho hari ikibazo cy'ubasha bw'ubuzi gikomeye iyo ugiye kubona ukabona wenda tubonye abantu barenga 2,000,000 n'igice batabasha kugura mitiwere kandi mitiwere ari amadorari 3 mu mwaka ntabwo ari ku munsi ni amadorari 3 mu mwaka ukabona abantu 2,000,000 n'igice batabasha kugura mitiwere urumva ko aho hantu haba hari ikibazo gikomeye na biriya bya Made in Rwanda urabona ko ni ibibazo nabyo ni ibintu bibahenda cyane ubona neza mpamvu bajya bishakira kwambara caguwa bajya kwiforuda ahantu ariho hose mu mpande zose z'u Rwanda bakajya kwacisha caguwa kubera ko wenda nibahendukira ibintu byinshi bazana ni ibintu bihenda abanyarwanda ko ntabwo batora konti y'ubasha buzi bw'abanyarwanda murebe nari amashuri kaminuza hari amafakulite menshi usanga barihisha 2,000,000 1,600,000 ku mwaka 1,600,000 kandi barangiza bakatubwira bati umushahara amwaye ni amadorari 56 ku kwezi ariko bakarihisha minerivare ya 2,000,000 ku mwaka gusa urumva ko umwana ufite iwabo bahembwa amadorari isahembwa amadorari 56 ku kwezi azamurihira gute iyo 1,600,000 ku mwaka cyangwa 2,000,000 iyo fakulite urumva zahiga gute ahangaha ni ikibazo abantu bagomba kwibaza niya leta rero ikora ibintu byinshi birenze imishinga myinshi bakora ni imishinga akenshi birenze ububasha buguzi bw'abaturage ntabwo ari mu macumbi gusa no mu buzima mwabonye ahantu ejo bundi bavuga bati kwipimisha covid na amadorari 50 amadorari 50 gute umuntu arembwa ari umushahara w'umuntu umushahara w'umwarimu wafata umushahara wawe w'ukwezi ukajya kwipimisha covid icyo kintu kiratangaje u Rwanda bananutse cyane bati abaturage nta ubasha buguzi bafite umushahara ntayi hari ugafata ukavuga ngo kwipimisha covid na amadorari 50 umva ko ibintu byinshi babikora ariko basa naho ari ugushaka kwiyerekana kubaka amazu agezweho wenda babibonye Dubai babibonye Burayi babibonye mu bindi bihugu bikomeye bakaza bakabiteraho ngaho ariko bakibagiza ububasha bw'ubuzi bw'abaturage bakibagiza ko atabasha kugura ariko ahangaha harimo n'ikindi kibazo umwe mutabona ikindi kibazo ni uko twavuze ikibazo cy'umushahara fatizo bagiye bima abaturage umushahara ubona ko ahangaha FPR niyo ifite nkuko tukunda kubivuga niyo ifite inganda nyinshi numushoramari numukoresha ukomeye cyane uko akoresha abantu benshi na ubona amasoko yose birumvikana rero twabonye ko FPR ntishobora kuzamura umushahara fatizo kuko iramitse bikoze ibuze ngo leta nishobora kuzamura umushahara fatizo kuko leta ni FPR iramutse iriya leta izamu ikizaho itegeko rizamura umushahara fatizo ngo abantu bahemwe menshi FPR yabihomberamo kandi FPR niyo itegeka igihugu urumva rero ntabwo ishobora gutuma iryo tegeko rihita FPR yabihomberamo kubera ko ni umukoresha ukomeye cyane yaba arubije yo guhemba amafaranga menshi ikabihomberamo noneho rero urumva ko ariko ikindi kibazo urumva ko FPR yima abantu amafaranga kandi ikintu bakunda kukivuga abantu bimye amafaranga babimye umushahara fatizo kugira ngo baza umushahara wabo uzamuke bagire icyo babasha kwigondera noneho urangije ugiye kubaka amazu ku ruhande kandi nibo bazayagura abo bantu bimye umushahara fatizo bimye wanze kuzamura imishahara nibo bagomba kugura ayo mazu uri kubaka hirya aho ngaho none bazayagura iki ko wabi wanze ko imishahara yabo izamuka urumva ko hangaho ni ikibazo kigaruka FPR muri rusange ntabwo yagombye kwibaza iki abaturage abakozi nanze ko imishahara yabo izamuka yabi bulotse kuva FPR yafata ubutegetsi yanze ko umushahara fatizo uzamuka kugira ngo abantu bahemwe umushahara ujyanye n'igihe n'ukuntu ifaranga ryateye agaciro n'ibiciro biri ku masoko ibyo ngibyo FPR yarabyanze bo noneho kandi tuzi ko ariya amasosiyete menshi yubaka amazu yinshi na FPR kandi ikeneye nyine nk'uko nari mbibabwiye abantu bayagura cyangwa bayakodesha none bazayakodesha bate abo bantu abo bakozi witwa ngo ni ko aribo bafite amafaranga afatika karase muwaye ushaka kuvuga ibyo bintu uri kubaka by'amazu bazakodesha gute bazagura gute nta mushahara wabahaye urumva ko rero rimwe na rimwe ibintu bigenda bigaruka ku muntu bigira ingaruka ku muntu wabikoze urumva rero ko muri rusange harimo ikibazo ntabwo ari mu macumbi gusa ikibazo kiri ahantu hose imishinga myinshi bakora ni imishinga irengeje ubushobozi bw'abaturage ugasanga akaba nazo mpamvu ibintu bihomba amahoteli arahomba ziriya ndege zirahomba zibura uzigendamo hari ikiganiro bigeze kwerekana abantu bo mu mahoteli bavuga bati ntabwo abaturage bafite ubushobozi bwo kuba barara mu mahoteli yacu amahoteli agomba kurarwa n'abanyamahanga kubera ko nta muturage wo mu Rwanda ufite ubushobozi bwo kurara muri aya mahoteli urumva rero kugira ngo abantu bubake amahoteli bazi neza ko bacungira ku banyamahanga gusa umunsi habaye ikibazo abanyamahanga ntibinjire bizagenda bite urumva aha ngaha rero ni ikibazo gikomeye dukunda kuvuga ko ririya leta ya Kagame itazi ububasha buguzi bw'abaturage bayo irabusuze nako irabu ntabwo ibuzi neza yekeka ko bafite ububasha buguzi bw'igitangaza kandi ntawe uhari akaba nazo mpamvu imishinga myinshi ipfa ikabura rwose kubera ko abaturage ntibabasha kugura hari izo za Made in Rwanda ari amahoteli ari izo ndege ntawe uzigendamo ibintu byinshi cyane bibura ababigura kubera ko nta ubasha buguzi buhari ariko leta ibyo bintu irabyinyura reka ndekere aho ngaho ndebe niba Mushimiye yaba ahari Mushimiye urahari
ndahari duhari ndakumva cyane uranyumva nawe
we ndakumva ndagushuhuje kandi urakoze kuza mu kiganiro ubwo
niba wakurikiye
wasuhuza batwumva
wowe utegura iki kiganiro
nshimiye
na Chantari ku buhanga bw'ibyuma n'abandi turi bufatanye muri iki kiganiro ariko si ugushimira yuko utegura iki kiganiro ahubwo tujye tumibutsa yuko uri na komiseri ushinzwe imibereho myiza muri RNC akaba ariyo mpamvu rero ikiganiro cy'imibereho mibi uhora ukibagezaho utajya uhuka Edward niba umpaye ijambo yenda narindi kumva uri kuvuga ko iki kibazo cy'inzu zubatswe muri Kigali ariko nagira ngo ntange comment gatoya kuri feedback twabonye ku kiganiro cy'ubushize gatoya nk'amasogonda
yego
ubushize twaganiriye nyine kuri kiriya kibazo cya Tumukunde Jenerali Tumukunde n'umuryango na Museveni bagiye guhuza nyine ibintu bya rasiyo kubera abana babo rero musangirangendo umwe mu bakunzi bacu barenze cyangwa barabitaka muri rusange yarambwiye ati nabakurikiye rwose ati byo mwaganiriye ni byiza hari benshi babimbwiye ariko nagira ngo ntangutse ubutumwa bwe ko yashimiye imbaduko we yarambwiye ati yambwira ko nge nta mbese nabaye nk'utemera neza inkuru y'uko nyine ubwo bukwe bugiye kubaho bw'abo bayobozi bo mu Buganda nyine umwana wa Perezida Museveni ko agiye kwimariya nyine uwo musirikari noneho kandi barigeze guhangana avuga ati we ntabwo wabyemeraga neza wakavuga ati nge nibyo ati ndihagazeho ndabizi n'inkuru nyayo nuko ati rero ati uzashimira imbaduko kuba yaribukije ibyuri ya mwari Alexia nyine tubihereye nyine ku byo twavugaga byo kwi Maria n'uburyo nyine uri Alexia Mupende ngo ya uburyo yabuze ubuzima bwe mu by'ukuri hagati ya Rurasi hagati yari hagati ye n'umwana wa perezida w'u Rwanda urumva twabivuze muri cya kiganiro cy'ubushize ibyo ari byo byose ubwo avuga ati ibibazo ni byinshi atari ko ati kuba mubyibutsa ni byiza mbese abanyarwanda bafite ibintu byinshi baba batekereza bavuga batese Perezida Kagame arya bateruye umwana we nyine abantu baka bamwe bamushimira bamuha felicitation y'iki n'iki ariko nk'umuryango Alexia Mupende avukamo uburi mu marira ibintu nk'ibyo nyine ariko yavuga ati nshimire mbaduko kuba yaragize icyo gitekerezo cyo kubivuga kuko ni imibereho mibi y'abaturage tuba tuvuga nyine urumva nk'umuryango Alexia avukamo nawo ni umuryango munini ariko ntibamubuze bamukundaga ariko bakabona abandi binezeza abo banyiri ibintu nyine mu gihugu iyo ni nka feedback nyine yavugaga ati uzabitambutseho avuga ati ubuyendara n'adukurikiye ariko kandi ashimira abitahukanye iki kiganiro cyane cyane ko kibanda ku buzima bw'abaturage cyane cyane bamerewe nabi mu bibazo bikomeye ubwo rero nyemereye najya yenda kwitopika wabivugaho gatoya
wikomeza komeza
ya kubyerekera urakoze cyane ku bw'ikibazo cy'aya mazu yagiye yubakwa muri Kigali ubivuzeho utanga ibiciro utanga uburyo bihenze n'iki byose amafaranga menshi cyane yagendaga atangwa y'igihugu mu by'ukuri yakwiye kuzamura abanyarwanda ntago twavuga ko kubaka igihugu ngo abantu baba ahantu heza ari bibi ni ibintu byiza cyane rwose ariko nanone urumva birengagije abaturage cyane cyane kubaka amazu basa nk'aho bubaka amazu y'abanyamahanga azaturwamo n'abanyamahanga abaturage bashoboye no gukodesha yenda make urumva nk'inzu y'ibihumbi 400 by'amadolari mu by'ukuri ntabwo ari inzu yoroheje no mu bihugu biteye imbere mu mijyi minini niho usanga hari amazu ahenze gutyo ariko mu Rwanda igihugu cyacu ntitwanze ko gitera imbere ariko urumva ko biba bifashe n'intera mu gihe abantu bamwe baba mu myobo mu by'ukuri bizwi ari benshi cyane batagira amazu bamwe ko bagiye babimura ngo batuye mu manegeka naho babubakiye mu manegeka ugasanga nta kigenda ngo babavanye mu manegeka naho babakiye ugasanga nta kigenda ugasanga bari abantu bagize ibyago bacitse ku icumu bubakiraga amazu bugacyara asenyutse nta n'imyaka ibiri itatu amaze ariko kubaka amazu y'abanyamahanga kugira ngo bashimishe abanyamahanga nibyo bagiyemo n'abiriya bintu by'amahoteli nyine menshi ariko ni ibintu bigaragaza ko iriya leta ntawamenya n'ibitazi ibyo yabaga ikora niba ari ibintu yateguye kugeza ubu ngubu rero nubwo bataka yenda iyo RSSB itaka ariko ubundi ukora ikintu cyose ukoze uhera ku muturage icyo yinjiza umuturage waho ngo ahubakiye niba ari mu karere hehese Musanze ureba abaturage b'Musanze ubuzima bwabo bumeze bute mu myaka 20 imeze ite niba ari umuturage w'Inyamagabe ukareba naho rero kuvuga ngo ugiye kubaka ibintu yenda byo gushimisha abo banyamahanga bamutera urugendo ntabwo uzi ko ntibanateganyaga ko n'ikintu nka covid gishobora kuza kikabahagarika bituma ba mukerarugendo baza nk'uko babitekerezaga cyangwa n'izindi ingorane zihoraho isi ihora igira ibibazo ariko bari abantu kuba badateganya hari n'indi uzajya ureba nk'ukuntu buriya Kigali yubatse ndumva David Himbara yarigeze abivugaho avuga ukuntu amazu ni manini ni meza ariko ibyerekeranye n'amasuku biriya ujya ubona ukuntu Nyabugogo yuzura sinzi niba Nyabugogo kera mwarimu kuribaza uti gute umugezi wari unyuraga munsi y'ikanifuzuru none ukaba wuzura ugatwara inzu z'impande hirya no hino urumva n'ubwe nta bwenge bagiye babishyiramo kuriya bubaka ngo bateganya ngo imyubakire bateganya uko Kigali izaba imeze mu myaka iri imbere ariko ntibibuke ko hari ingorane nyinshi birengagiza urumva nko kubaka amazu ariko ntumenye ko abantu bazagira bazajya bazakenera n'isuku bazajya amazi n'amashanyarazi mu nzu ukibagirwa ko abagomba kugira imihanda n'ibiraro bigezweho byinjira mu mujyi wa Kigali n'imihanda myiza ukibagirwa ko ba baturage nabo bagomba kugira uburyo bwo kuza kugenda n'amaguru bagiye mu muhanda mbese binjira mu mujyi atari abakene wo kumva ko uzubakira abantu aho bareba gusa ubundi inyubakire hariya uko ntabwo ari ukuva ku kibuga cy'indege ukagera I Kigali mu Rugwiro yenda ukajya n'ahandi hariya mu mujyi gatoya ahandi nyuma yaho ugasanga ari ivundi nk'uko byari bisanzwe kuva na kera ibintu bakoze ni ibintu bikeya byo kugira ngo bashimishe abantu baje babagana aho baba baturutse hose ariko urabona ko ibintu biri kugenda bihindura isura bimaze igihe byigaragaza ko ayo mazu nyine ahubwo batangiye gutaka ariko bishobora no kurenzaho kubera yuko ntibazi icyo ikirere gihatse mu minsi iri imbere ubwo rero navuga nti abanyarwanda ukwanza nibo bagomba kureba bakabitaho bakareba imibereho yabo no gutera imbere kwabo ariko gutekinika bigera no kubaka amazu no kubaka imidugudu no kubaka iki ikintu cyose ukumva ko ari ugutekinika mu by'ukuri numva ko ari ubwenge buke atari ubwenge ahabwa akwiye kuyobora igihugu buri munyarwanda wese aba akwiye gutera imbere uko byagenda kose nabo bayubatse bumva bakeneye gukomeza bagatera imbere n'uriya muturage nawe urara mu nzu imeze nk'umwobo turiya tuzi umujyi abubona birirwa basenya bavuga ngo twanduza umujyi nabo baba bakeneye gutera imbere ntabwo ahubwo ari ubushake bwabo rero ntago leta uko tuyivuga niyo yizi niyo icyo yabikoreye ariko abaturage nabo bagomba gucarenginga ibintu nk'ibyo ngibi kuko babacecekesha ntibavuge no mu nteko ngo babaze aho ibyo bintu biva niyo bigana cyangwa iyo byerekera ariko nta kundi twabigenza yemwe twavuga ko ari n'amateka mabi ariko nanone n'abanyarwanda ubwabo bagomba gucarenginga nyine ariyo mpamvu tuvuga ati ibibazo bigomba kuvugwa bikajya hanze bikanagaragazwa kuko niba umuntu yaribeshye kandi nanubu tukaba tubona ko agikomeza kwibeshya kugeza n'ubu ngubu avuga ngo ari kubaka ibintu n'ibyo yubatse nta nyungu bitanga usanga ko ari imibare mikeya idashobora kugeza ahantu kure numva ari cyo navuga hidwari
urakoze Jean Pierre reka tujye ku nyungu ya cumi na kabiri turareba ikibazo cy'akarengane mu gutanga akazi turasoma inkuru ebyiri noneho muri izo nkuru turi burebe icyo leta ibivugaho muze gutega amatwi mwumve akarengane uko kameze ukuntu kameze noneho muze kumva icyo nyuma inkuru nizirangire uko ari ebyiri muze kumva icyo leta ivuga ukuntu abaturage bishimiye ibyo bintu tugiye gusoma mu kanya bo aradga inkuru tugiye kubasomera bwa mbere ni inkuru yo mu gihe ko mu itariki ya gatatu z'ukwa cumi na kumwe bibiri na makumyabiri na rimwe inkuru ivuga ngo aradga ni kamara abadepite bibaza ku buriganya bugaragara ku mitangire y'akazi mu nzego z'ibanze ngira ngo abadukurikiye abanyarwandakazi iki ni ikibazo gikomeye cyane kuko murabona akazi ni ishiraniro murabibona buri wese aba akeneye kugira ngo agire icyo akora abashe kugira icyo yinjiza abenshi baba barize baravunitse baragurishije ibyabo barafashe amadeni rero iyo barangije kwiga ukaba uzi neza yuko wenda ufite ubushobozi bwo kuba wakora akazi ariko wenda utakabona kubera ko ntabwo ufite umuntu ugusunika ntamwe n'iwanyu ufite ukomeye ukaba uzi neza ko utazigiye ubona akazi wa wundi warushaga amanota utazi rwose wandi wa nyuma wari kirizo mukabujya kubona umuntu aje bamuha akazi k'igitangaza arabategetse arabazamuka aba mu kirere aba akazi gakomeye cyane mwebwe muri aho mwicaye ni ibintu akenshi bibabaza kuko yari ari ibintu bihora bibaho abantu bakabimenyera yuko mu gutanga akazi habamo akarengane gakomeye akazi kabonwa n'umuntu ukomeye wifite ufite amapeti umuntu ufite amafaranga menshi ufite rurasiyo muri politiki zikomeye ariwe ukabona mwumva ko ntabwo ari ikibazo kiba cyoroshye ni akarengane gakomeye cyane ndetse gashobora gutuma leta ivaho ni akarengane gashobora gutuma leta ivaho kakayirika rwose ntabwo ari ibintu biba bikomeye noneho reka dusomere iyi nkuru iravuga ngo inteko ishinga amategeko ngo umutwe w'abadepite ngo yibajije ku mikorere mu ishyirahamwe ry'uturere n'umujyi wa Kigali bita itwararwa rifite inshingano gukoresha ibizamini by'akazi muri izi nzego kubw'uburiganya mu mitangire y'akazi bukomeza kuzigaragaramo aho bamwe bashyirwa mu myanya batabikwiye abandi bakavutswa amahirwe aribo batsinze ibizamini mu byumve neza bamwe bashyirwa mu kazi bahabwa akazi batagakwiye abandi abatsinze ibizamini bari bakwiye kubona ku kazi bo ntibagahabwe ubumva nakarengane gakomeye bo mukuri wa kabiri tariki ya kabiri z'ugushyingo nibwo minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yitabye abadepite ngo atange ibisobanuro kuri ibyo bibazo byagaragajwe na komisiyo y'imibereho myiza mu nteko ishinga amategeko mu isesengura yakoze kuri raporo ya komisiyo y'abakozi ba leta ibibazo bijyanye no gushaka no gushyira mu myanya abakozi mu buryo butubahirije amategeko byagiye bigaruka mu myanya mu myaka ya 2017 2018 2018 2019 na 2019 2020 mu makosa yagaragajwe harimo kuba mu byumve neza ngo mu makosa yagiye agaragara yagaragajwe kenshi harimo kuba abakandida bahawe ibizamini by'akazi mbere yuko bikoreshwa yabaye mu karere ka Kicukiro donko bakaba batumira bati muzaze gukora ikizamini cy'akazi ariko deja hakaba harimo abari babisanganywe babe bahaye mbere noneho umwe akaza aje gusubiza ibibazo yarabisanga wowe utabizi ariko baragiye bakabimupfunda ngo batanze amafaranga ishyano ryose bakamuha ibizamini ibibazo bakabimuha mbere akabitegura akazaza mu kizamini we azi ibyo aza gusubiza wowe ukaza wikorera utwe gusa uje uvuze ngo uze gupiganwa n'abantu kandi deja abantu abo muje gupiganwa ibibazo babimaranye iminsi urumva rero ko ahangaho nakarengane gakomeye cyane bo noneho dukomeze mu karere ka Kayonza habayeho gushyira abakozi mu myanya itaratangazwa murumva icyo bishatse kuvuga imyanya bayishyiramo abantu bamara kwigeramo bakaza gutangaza ngo muzaze gukora ikizamini kandi deja umuntu yicayemo akazi karimo bakavuga ngo imyanya donc nawe akajya gukora ikizamini kandi deja arimo yaragezemo deja urumva gushyira abantu mu myanya itaratangazwa hari abahawe akazi batagaragara ku rutonde rw'abakoze ibizamini ndetse habayeho guhindura amanota ku bakandida ababonye make arongerwa urugero ni umukandida wari wagize amanota 6/50 mu kizamini cyanditse ariko arahindurwa ahabwa 35/50 yari yagize 6/50 ndetse ahabwa akazi atarakoze ikizamini cy'ikiganiro cya interview ahabwa akazi mu karere ka Rwamagana habayeho kongera abakandida amanota bigatuma uwagombaga kuba uwa kane agirwa uwa mbere imikorere nk'iyi kandi yanabaye mu karere ka Nyamagabe aho umukandida yagabanyirijwe amanota bituma adakora ikizamini cy'ikiganiro mu karere ka Karongi niho habayeho gushyira mu myanya abakozi mu buryo butubahirije amategeko ndetse amakaye bakoreyeho ikizamini rarga irayatwika mu gihe yagombaga guherekeza urutonde rw'abavuga ko batsinze nkuko biteganywa n'itegeko mutekereze impapuro amakayi cyangwa se impapuro abantu bakoreyeho ikizamini bigomba guherekeza amanota babonye kugira ngo bibe nka nk'ikimenyetso barangiza ayo makuru kuko bazi neza ko bibye haramwe abo bibiye amanota amakayi yose bakayatwika cyangwa se impapuro bakoreyeho ibizamini bakabitwika kandi bitagomba gutwikwa bigomba kujya mu biro kugira ngo umuntu aza kurekara amakavuga ati mwanyu ya amanota bazaze babimwereke murumva ko ibi bintu ni uburiganya buteye ubwoba none reka tujye ku yindi nkuru murumva akarengane kabaho n'uburiganya burimo ntabwo ari uburiganya gusa harimo n'ubugome reka tujye ku yindi nkuru rero iyo nkuru nayo niyo mugiye komu iravuga ngo ni inkuru yo ku itariki ya 4/11/2021 iyo iravuga ngo leta yaciwe miliyoni zisaga 600,000 kubera abakozi bayo bayitsinze mu nkiko muri 2019/2020 ibingibi tumaze gusoma by'akarengane kabaho bituma abakozi bajya kurega leta kandi bakayitsinda leta igacibwa amafaranga reka turebe rero isesengura ryakozwe na komisiyo y'abakozi ba leta mu manza zaciwe muri 2019/2020 byagaragaje ko leta yaciwe miliyoni zirenga 600,000 z'amafaranga y'u Rwanda kubera ibyemezo byafatiwe abakozi mu buryo butubahirije amategeko raporo y'ibikorwa bya komisiyo y'abakozi ba leta y'umwaka wa 2019 na 2020 yagejeje kubagize inteko ishinga amategeko imitwe yombi ngo yagejeje ku nteko ishinga amategeko imitwe yombi kuri uyu wa kane ugushyingo 2021 ivuga ko inzego za leta 15 arizo zaburanye imanza 101 aho zaburanaga n'abakozi 140 birangira itsinzwe imanza 8. Imanza zatumye leta icibwa miliyoni 638.8 n'amafaranga 560 ndetse n'amadolari 8,500 mu gihe umwaka wabanje wa 2019 yari yaciwe miliyoni 949 nabyo kubera ibibazo by'abakozi akarengane gakorerwa abakozi mu bigo byakoze amakosa yabigushije mu manza n'abakozi babyo birimo REG WASAC ahangaha REG mumenye ko itegekwa n'umuntu wo muri Israel nyire ngo umuntu wo muri Israel n'umuntu bazanye umunyamahanga kuza guteka REG ahangaha wundi na kaminuza y'u Rwanda harimo abantu benshi b'abanyamahanga abazungu benshi bava muri Amerika n'iki byose ahangaha rero umuntu akibaza ngiye mbonye ibigo nk'ibi ngibi Kagame yashyizemo abantu b'abanyamahanga nabyo bize gukora amakosa nk'aya ngaya kandi muzi ko bihora byitaba pake byakoze amakosa mabi cyane uravuga uti abanyamahanga babazaniye iki ko n'ubundi abanyarwanda ari amakosa ko ntawananirwa gukora amakosa niba abanyamahanga nabo baza babazi ko wenda hari ikintu gishyashya bazazana ikintu gishyashya wenda gukora ikintu cyiza abanyarwanda batashobora niba amakosa ari kuyakora ababazanira iki yaretse abanyarwanda kare bategeka ibi bigo ko amakosa kuyakora ntawe byananira bo reka turebe rero mu bigo byakozwe ngo byakoze amakosa yabigushije mu manza y'abakozi babyo birimo REG WASAC kaminuza y'u Rwanda na karere ka Karongi bo komisiyo ivuga ko umubare w'inzego ziregwa ugenda ugabanuka n'umubare ngo w'abakozi barega nawo ukagabanuka ngo ariko imanza leta itsinda tiziyongera bo tiziyongera reka turebe rero ngo komisiyo ya leta ngo yasabye ko amanota ngo mu byandikwa iyo bagiye gukora ikizamini ngo amanota kwandika amanota yaba 80% nawe interview ikaba 20% kwa benshi abenshi babirukana cyangwa se babima akazi muri interview kubera ko baragutsindisha muri interview ko muri interview ni ibintu nyine biri udashobora kuvuga ngo yandenganije abikora uko abishaka noneho turebe rero amakosa atuma abakozi batsinda leta nayahe ubujurire hanini buturuka mu turere ibigo bya leta n'amashuri makuru bushingiye ku makosa mu gushaka no gushyira mu kazi abakozi mu myanya mu gushaka no gushyira mu bakozi abakozi mu myanya harimo kudashyira mu byo mwumve neza ibituma bajya kurega leta kandi bakayitsinda igacibwa ari amamiliyoni yose donko mu turere mu bigo bya leta ngo harimo kudashyirwa mu kazi kandi abakandida baratsinze ibizamini mubyumve neza kandi ibi ni ibintu bihoraho iyo bavuze gutya tumugiye ngo ni ibintu byabaye 1, 2, 3, 4, 5 ni ibintu bihoraho mu turere twose mu Rwanda hose abantu baba baramenyereye ko ushobora abantu benshi batsinda ikizamini ntibabahakazi kubera ko nta ruswa batanze nta muntu ukomeye bo harimo kudashyirwa mu kazi harimo iradiyo irimo harimo ibibazo mukosora bari kuri tekinike ngo harimo kudashyirwa mu kazi kandi abakandida baratsinze ibizamini kutanyurwa n'amanota y'ibizamini y'akazi ibyanditse n'ibiganiro na za interview cyangwa kubuzwa gukora ikizamini kudashyirwa mu kazi ku gihe ku mukandida batsinze ibizamini nicyo kijuririrwa cyane dongo umuntu akaba yatsinze akamara imyaka 3 cyangwa 4 bataramushyira mu kazi kandi yatsinze ikizamini kudashyirwa mu kazi ku gihe ku bakandida batsinze ibizamini nicyo kijuririrwa cyane ibi ngo biterwa nuko ibigo bya leta bitegura abakozi nta ngengo y'imari bafite mo byose turishyize hamwe ibyo nasomye bwa mbere mu nkuru ya mbere n'iya kabiri murabona ko harimo akarengane kenshi akarengane umuntu yavuga ko abantu bakora ikizamini cy'akazi ibyo bita ngo ni ipiganwa ariko abatsinze ntibaba bari bo babona akazi abatsinzwe ahubwo bakaba ariko bakabona bamwe bakagabanyiriza amanota abandi bakayabongerera uwatsinze bakazamushyira mu kazi batinze ibintu nk'ibyo ngibyo numva ko ni ikibazo gikomeye cyane ariko icyo nashaka aho nashaka kugera nanga reka mbere ko tujya ku ntuza ya nyuma ifraze ya nyuma cyangwa se interuro ya nyuma isoza inkuru mbibutse ko ubushize mu nkuru twabaganiriye ikibazo cya ruswa iri mu matora ariya matora y'inzego zibanze aho abantu bashyirwa mu myanya abagore bashyirwa mu myanya bavuga bajya gukubeshya ngo habaye amatora kandi nta matora yabaye urebye aba bakabwira ngo jya kwiyamamaza bakabwira ati genda wiyamamaze uzatsinda agatanga ruswa y'igitsina muri iyo nkuru bavuga ngo gutanga ibintu ngo umugore agatanga ruswa y'igitsina yahaye umusirikare ukomeye umusirikare akagenda akamushyirisha kuri lisi y'amatora no bakazavuga ko ari we watsinze amatora urumva ko nta matora aba yabaye kubera ko amara gutanga iyo ruswa y'igitsina bagahita bamubwira ko azatsinda amatora numva ko angahara harimo ruswa ikomeye no mu bagabo bakavuga ko abagabo gutanga hafi miliyoni ebyiri eshatu bitewe n'umwanya bashaka cyangwa se miliyoni eshanu z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo bajye mu nteko ishinga amategeko i Kigali numva ko ahantu hose rero harimo akarengane gakomeye noneho rero ndo kubona akazi ni ruswa harimo akarengane gakomeye barabiba amanota kandi donko ni ibintu biteye ubwoba noneho reka turebe rero ikintu gisoza iyi nkuru igisoza iyi nkuru ni iki inkuru iraso ntabwo ndi ushyireho komantere mwese muragwa mu kantu iki kintu gisoza iyi nkuru mukurikije ibyo tumaze kubona hejuru baragiye kutubwira ngo abishimira uko akazi gatangwa mu nzego za leta bageze kuri 82% n'ibice 9%. Njyewe ibyo ninabisomye ndumirwa leta y'u Rwanda ifata abanyarwanda nk'aho ari abantu b'ibicucu ari abantu batazi gutekereza ari abantu batazi gutandukanya ikibi n'icyiza kuvuga ngo uzana akarengane mu gutanga akazi mu buryo tumaze gusobanura hejuru warangiza ukavuga ngo abanyarwanda bishimiye uko kazi gatangwa mu Rwanda ngo abantu bishimiye ngo abantu benshi bishimiye ko akazi gatangwa mu Rwanda ngo 82% hafi 83% bishimiye ko akazi gatangwa mu Rwanda ni ibintu tumaze kubona hejuru muri zira nkuru ebyiri tumaze gusoma mwumva rero ko leta y'u Rwanda statistics zabo biriya bipimo by'abavuga mujye mubyihorera ni hari ahantu ni banana republic murumva iyi conclusion batanze ibintu tubonye biteye ubwoba ngo abantu ngo barabyishimiye abantu bishimira akarengane bakorerwa abantu bishimira uburiganya bakorerwa ntabwo mbona iriya leta ntabwo yubaha abantu ntabwo yubaha abaturage ibafata nk'abicucu ifata nk'abantu badatekereza ifata nk'abantu batazi gutandukanya ikiza n'ikibi kubona ukora abantu bajya gukora akazi bajya gukora ibizamini bakabitsinduka bima akazi bakajya mu kazi ariko babatanze ruswa abasirikare barirwa basambanya abagore b'abantu kugira ngo babe akazi n'amafaranga za miliyoni za ruswa barashyira mu kazi abantu batazi gusoma no kwandika batigeze batsinda ikizami abantu barabiba amanota abandi bakabongera amanota ari abaswa bakabashyira mu kazi barangiza bavuga ngo abantu barabyishimiye 83% mu butekereze iyo konkurizo namwe mwibaze kiriya gihugu turimo ni igihugu ubwo kereka ndekera aho ngaho Jean Pierre Jamoni ryawe
urakoze cyane Edouard iyi ni ingingo ikomeye kubera ko ubwayo uko isoje nawe wumva ko idafite agaciro ariko nanone byerekana nyine leta dufite ni ntago tuzi n'ibikorera abaturage izo ngero utanze mu by'ukuri ziba ari ingero nkeya mu ngero ziba zizwi zishobora kuba ziboneka hirya no hino mu gihugu nk'uko wenda rimwe ku ijana y'ibiba byabaye kandi bikorwa nyine n'abakozi n'abakoresha urumva nk'ibyo by'ibizamini urumva umuntu ibintu byakaragaye Kayonza n'Inyamagabe hari honyine ni ukuvuga ko n'ahandi mu gihugu hose Kigali yo kubera yenda ariyo sanganiro ya byose ho ni byinshi cyane ariko iyo bashyize ibintu nk'ubu ngubu wa mugani barangiza bakavuga ngo 82% ngo nibo ngo bavuga yuko ngo serivisi zitangwa neza none se abo ngabo abo baba batavuze bibwira yuko bo baba batababajwe ubu ni nk'aho wavuga ko afite bari abaturage basenyewe muri Kangondo yuko nabo bishimye ko bishimye ibyabakorewe serivisi ubahaye ibiri negatifu ibashyira mu makuba ibambura itwabo ibakenesha ariko ukarangiza ukavuga ngo 80% ngo cyangwa ni hafi 80% kangahe ngo nibo bishimye ngo barabyishimye ibyo bintu se wabyishimira gute ibi bintu byo gutanga kazi na hozembo na umunsi nejo na gakuri YouTube ahantu ngo abapolisi benshi batojwe umurongo nabo ngo bafashwe ngo yuko ngo batanze ibizami by'abiga imodoka ngo ku buryo bwa ruswa cyane cyane nko muri polisi urumva polisi yo nini urwego ruba rukwiye gutanga urugero rw'imikorere yarwo neza ariko iyo bajya guha amaperime yo gutwara imodoka abantu ari uko batanze ruswa umva ko ibintu ari agahomamunwa niba abandi bagera no mu muhanda ugasanga barakora amakosa cyangwa se nabo bakaka ruswa abandi ku buryo bazi ko ibyo yabonye aba yarabiboneye ubuntu cyane cyane rero ibyo nabyo na bino bintu byo gukoresha ibizami buriya nabyo ni ruswa gukoresha ibizami noneho uwatsinze ntaba ari ugenda hakagenda utatsinze kubera ikimenyane biriya nabyo ni ruswa ikomeye cyane aho rero iyo u Rwanda ujya wumva bavuga yuko ngo urungu ruri mu myanya ya mbere mu bihugu bya Afurika bitarimo ruswa ariko ugasanga ari nk'ibintu baba bakoresheje yenda ibyegeranyo baba bayikoreshereje ku giti cyabo kurebye neza mu Rwanda basanga ariho hantu hambere haba ruswa kurusha ahubwo ahandi hose ku isi cyane ko n'ibintu byabo bidakontororwa abantu ntawe ubakontorora bakora ibyo bashatse barangiza bagatekinika bamara gutekinika bakohereza bagatanga ripoti bagatanga amaraporo atuzuye na statistike bihimbiye cyangwa zidafite gihamya yaho zavuye ibyo rero nicyo kikwereka ko igihugu kidashobora gutera imbere igihugu gikora gutyo ariko ingaruka tubona buriya nuko abantu batabibona ni kuriya ujya kumva ngo gitifu umuntu watoye n'abaturage cyangwa umuntu wanize universite w'umugitifu ukumva kuba yakubita umuntu akanamwica kumva nta kibazo akumva ibintu ni ibisanzwe akumva ko ari nko umuntu w'amazi ntacyo bivuze kuba yakwambura umuntu wamukoreye amezi atandatu tuzi ko twagiye tubona benshi bataka rwose avuga ati twubakiye twakoze projini irarangira banga kuduhemba rwiyemezamirimo turamubura se ugasanga bamuhinduye bamujyanye ahandi hantu cyangwa n'ubugitifu yakoze amakosa hamwe mu karere kamwe bakamujyana ahandi kugira ngo bamukingire ikibaba ibyo byose ugasanga abaturage uko byagenda kose abaturage baraharenganira n'ibi ngibi kwandika ibintu by'amakosa nabo babizi ko ari amakosa ntekereza ko nabyo biba bikwiye kuba mbese gusuzumwa kubera yuko bitanze inkuru idafite icyerekezo idafite ikisobanuye mu by'ukuri nabyo buri gukorera ubusa ntabwo ntekereza ko umuntu wanditse inkuru yari afite ntabwo nzi ikintu yari agamije mu by'ukuri ariko ntabwo yatanze amakuru nyine yo kugira ngo abantu babe bamenya ukuri kw'ibiri mu gihugu kubyerekeranye n'inkuru ubwayo yandikaga gusa ni nko guta umwanya ibyo rero byose ubundi bavuga yuko ngo time is money iyo umuntu ari guta igihe agatangaza ibintu abantu bakajyaho yenda bakabisoma twe yenda kubivuga ni byiza kuko bigaragaza ko leta ikora kandi nk'abashinzwe kuyinenga tugomba kuyereka n'abaturage yuko ibyo baba bavuga ntaho bihuriye n'ibikorwa akaba ari nabyo bibaheza mu bukene rero amakosa ya leta rimwe hari igihe ujya ubona ngo umuntu aravuze yendavuze nk'ikintu nka bariya barashije yaragiye ivuga ibintu hariya bajya gusanga ugasanga igisubizo ari ukumufata bakamufunga ariko mu by'ukuri umuntu yavuze amakosa ubwo navuga nk'aba bandika inkuru zidatomo zifite icyo zisobanuye ntibabafate ngo babafunge wumvise n'aba batito Rutaremara iyo ari kuvuga nko ku bintu bya jenoside ntacyo biba bimutwaye ariko bivuzwe n'undi muntu n'umuntu yenda batemera batazi ugasanga we baramukurikiranye baramufunze muri prison baramukorera amaperereza baribuze igahurura kubera ko ari umuntu gusa batiyumvamo rero akarengane nka kiriya gihugu kari hejuru cyane abantu sinzi niba batabibona umuntu araza akivugira ibyo ashatse kubera ko ari kanaka akigendera ntibigire icyo bitwara n'izo za ruswa twavuga nka ruswa z'igitsina n'iki ziko atari icyaha cyoroshye ahandi hantu ariko iyo babikubonyeho uri uwo mu kazi nyine uri umuntu wemewe nta kibazo urahita ukigendera nta rwaserera ntacyo ariko undi muntu yenda bamva batiyizeye bakumva ko atavuga icyo avuze cyose ugasanga baragishyira bakigira negatifu nibyo bitumye abantu bose bashyiriye mu mapurizo umuntu wese ugerageje kuvuga ikitagenda wese kumva ngo agomba gufungwa kandi nta cyaha mu by'ukuri kimugaragaraho ari uko gusa yatungiwe agatoki cyangwa se ari uko badasanzwe bamwiyumvamo ibyo rero akaba ari akarengane mu by'ukuri gakabije gakorerwa abanyarwanda leta yo nta sinzi ko ari yo dukwiye no kujya duhana uretse ko tugomba kubwira abaturage bakaba bagira icyo nabo ubwabo bakajya bumva ko ingorane barimo ahanini atari bo bazikururira ahubwo ari ubutegetsi bubi ari ubutegetsi burenganya ari ubutegetsi butoranya burya ruswa ibintu byose wabona bitari byiza amaleta akora y'abanyagitugu ni uko abaturage b'u Rwanda bayoboye nta kindi rero yewe nigeze numva baniyemerera ko ari abanyagitugu ba Rutaremara yiyemerera ko Kagame ari umunyagitugu ariko ubivuze uri nk'undi muntu nakuriya bakarahira babivugaga ugasanga barabizize aravuga ati ubutegetsi turiho nta kigenda ntabwo twemeranye nabwo ariko umuntu waho yabivuga ugasanga we nta kibazo ubwo rero uko kurenganya no gutoranya no kumva bamwukirengagiza abandi ni ingorane abanyarwanda bakomeje kugira ariko nanone navuga ko ari bagomba kuzikuramo ntabwo bizarangira ntabwo bizaguma gutyo bigomba kurangizwa n'uko buri wese yumvise ko aka karengane kadakwiye guhagarara n'uwo bagakoreye umuntu cyangwa kumva ko karengane kakoreye umuntu yaba atari wowe ukakamagana kuko n'ubundi iyo utamagana ibintu kandi biri gukorwa ari bigera nawe bikakugiraho ingaruka niyo mpamvu rero duhamagarira kugira ngo abantu bose bajye bagerageza akarengane bagakoreye kuri mugenzi we akavuge ayo buryo bwose atabaza natwe tukavuga nubwo turi hanze tutari kumwe n'abaturage ariko tubivuge bimenyekane andi maradiyo yose cyangwa se abandi banyepolitiki babigireho komenti kuko akarengane ni kenshi cyane ntabwo tuzi niba abantu bose bazafungwa bazaba nyururu mu gihugu ejo bundi twumvaga ko hari amagereza afunze hari 200% y'abantu bagomba gufungirwa muri gereza ibyo rero birakomeje ntabwo tuzi niba buriya butegetsi bwa Paul Kagame mu by'ukuri bwumva ko butegeka abantu cyangwa se bwumva ko bubereyeho kuba guha abaturage urugero rwiza ahubwo atari ukubarimbura ntabwo ariko twabihagarika ariko nanone abaturage natwe twese tugomba gukomeza gushyira hamwe tugakorera hamwe Edouard ni ingingo nanone tuzajya dukomeza tukagarukaho kubera yuko ruswa mwa kiriya gihugu irarengeje hari igihe bagira nk'inkuru y'i Burundi Buganda ugasanga barimo barabreminga mbese baravuga ko mu Burundi cyangwa mu Bugande ariho bakora amakosa ko mu Rwanda ibintu ari tayari ibintu bimeze neza kandi ubwabo mu by'ukuri ariho ibintu byazambye batazi n'uburyo bizanagaruka ndumva ibintu byinshi cyane tuzajya dukomeza kuvugaho ku bw'iyi nkuru ntabwo ari ubwa mbere nta n'ubwa nyuma tugiye dukomeza tubyibutse twibutse abantu yuko ibintu bigomba guhagarara ndo ari mu mwana bangushimiye urakoze
urakoze cyane hari inkuru ebyiri zimeze na information muri abasomera hari inkuru yo muri Romonde ariko iri mu binyamakuru byose byo ku isi iyo nabonye gusa ni iyo mbasomera gatoya niyo muri Romonde kuko nyine iri mu Gifaransa ariko ndababwira gakeya ibintu birimo ni inkuru ivuga ko iriya aferi ya Pegasus kariya kamacu kagenda bagenda bohereza muri telefone z'abantu kakabaneka muzi ko nakagame yakaguze muri Israel iya societe ikora Pegasus yo muri Israel yitwa NSO leta y'Amerika yayifatiye ibihano ngo yashyize kuri liste noire tubwo ni minisiteri y'ubucuruzi ngo yashyize kuri liste noire ni ukuvuga ngo amasosiyete azajya akorana nayo azagirana ibibazo na leta y'Amerika nka biriya bari bafatiye iriya sosiyete yo mu Bushinwa icuruza telefone za Huawei ni ukuvuga ngo iyo iriya NSO icuruza Pegasus amasosiyete yo muri Amerika cyangwa se ay'i Burayi aziha gucuruzanya nayo gukorana nayo wenda baboherereza ibintu bya tekinoloji n'ibiki byose azagira ibibazo na Amerika ngo nukwishyira mu kato bashyize mu kato noneho rero bavugaga ko ngo iriya Pegasus ngo ibangamiye umutekano wa Amerika niyo mpamvu noneho hasi hari ahantu bandika mu buryo butomoye impamvu ngo iriya Pegasus muzi ko Kagame yayiguze za Maroc zarayiguze n'ibihugu byinshi byarayiguze ibindi bihugu nka Maroc yayiguze kugira ngo ineke ya Nigeria ngo birahanganye muri iyi minsi muzi ko Kagame yayiguze akayohereza muri za telefone z'abategetsi Bugande muri Afurika y'Epfo abatavuga rumwe nawe benshi abenshi bo muri RNC n'ibiki byose no mu Bubiligi yayoherejeyo noneho rero ubwo abanyamerika bayihagaritse nako iriya Pegasusi bashyize kuri lise ntwari nukuvuga ngo bashyize mu kato umuntu uzongera gukorana n'iriya societe ikora Pegasusi azagira ikibazo gikomeye cyane icyo cyumvikane noneho rero nshaka kubasomera gatoya igisobanuro batanze ministeri y'ubucuruzi yo muri Amerika impamvu yayishyize kuri lise ntwari baravuga ngo Pegasusi ngo yatumye leta z'igitugu zirushaho ku ngo leta z'igitugu zirushaho kongera ubukana bukagera no hanze y'imipaka ya ibihugu byabo bega nko ku exporta repression donc leta zitegekwa n'abanyagitugu zatumye iriya Pegasusi yatumye leta zitegekwa n'abanyagitugu zongera ubukana burenga n'imbibi za z'ibyo bihugu byabo noneho bajya ku nyine kuneka abatavuga rumwe nabo baneka abanyamakuru baneka abaharanira uburenganzira bwa muntu kugira ngo nyine babacecekeshe mu rwego rwo gucecekesha ikintu cyose kitwa opposition cyangwa kikunenga urumva angaho ngo ni imwe mu mpamvu ngo rero ngo ubwo buryo ubwo buryo abanyagitugu bo ku isi yose ntabwo ari bose byinshi bakoresheje Pegasusi Kagame n'abandi benshi barimo ari byose Kagame arimo ngo ubwo buryo abanyagitugu bakoresheje Pegasusi bashaka gucecekesha abo batavuga rumwe nabo ku isi byo nka batavuga rumwe nabo bahanze imipaka abanyamakuru abantu bo mu burenganzira bwa buntu bose bakabacecekesha kugira ngo ndongo bakabaneka muri uko bacecekesha n'iki byose bakoresheje Pegasusi ngo ni ikintu kimenasa rorodire mondiale donc ni ikintu gihungabanya umutekano wo ku isi ngo nizo mpamvu rero abanyamerika iyo Pegasusi bayishyize mu kato bakaba na societe yikora bayifatiye ibihano mu byumba iyo ni information nabahaga ariko ntabwo ari inkuru mbi kuri twebwe kubera ko murazi ko kaga ahora yirukanka ku bantu aboherereza utumacu muri telefone ubwo twizere ko niba bayishyize Pegasusi bayishyize mu kato barimo kuyigenzura bayifatiye ibihano n'abayiguraga nabo bizashyira bikabageraho mbo indi nkuru nshaka kubabwira ni inkuru nabibabwiye wenda ntangira nuko hari muzi neza ko u Rwanda barwirukanye muri AGOA akaba ari ngo ikintu cyangwa African Growth and Opportunity Act donc ni byashyizweho ya AGOA yashyizwe na Bill Clinton umuryango uhuza leta z'ubumwe za Amerika n'ibihugu byo muri Afurika y'abirabura mbega ibihugu biri munsi y'ubutayu bwa Sahara Bill Clinton abishyiriraho mbega akantu k'umwihariko kugira ngo kubera ko ari ibihugu bikenye cyane kugira ngo bijye bibasha ku exporta kohereza ibicuruzwa byabo muri Amerika bitagombye kuriha amahoro mbega kubyorohereza ntibisore noneho rero hari ibihugu nk'u Rwanda babyirukanyemo kubera nyine u Rwanda rwacecaguwa kubera ko rwakuraga caguwa muri Amerika u Rwanda ruzamura ibiciro bya caguwa cyane kuko byasaga nk'aho caguwa bayiciye abanyamerika nabo bahita barwirukana muri AGOA ariko mwabonye ko u Rwanda ntacyo byari bibabwiye kuko nko ku itariki muri rushyashya yo ku itariki ya 2/4/2018 hari umunyamabanga mukuru cyangwa umutegetsi umbo muri Minicom umuyobozi wavuze ngo Rwanda ntabyacitse ngo kubera ko Rwanda rwirukanye muri AGOA ubwo urumva ko ni kubera ko iyo ugerageje urayo ko na uyu munsi hari inkuru yasohotse muri RFI kuri Radio France Internationale nayo ivuga ko Mali na Guinea murabona ko ari ibihugu bibiri byabayemo kudeta nabyo bigiye kwirukanwa muri AGOA Amerika igiye kubyirukana muri AGOA kubera ko nyine habaye kudeta baravuga mu uburenganzira bwa muntu ku itariki mu kwa mbere mu mpera z'ukwa mbere ngo nabo babirukanwe muri AGOA ariko nabo bavuze ko iyo nkuru yo muri France Internationale iravuga ko nabo Guinea na Mali nabo ntacyo bahomba kubera ko n'undi ngo nta kintu boherezaga muri Amerika nta nyungu bari bafite kubera ko ntacyo bafite bohereza muri Amerika n'abakene ngo Myanmaringo ari igihugu cya 1795 mu bihugu bigiranye ubucuruzi na Amerika Guinea ikaba igihugu cya 1799 hari urumva ko ni ibihugu ntacyo bifite byohereza muri Amerika nazo mpamvu rero bavuga bati ntacyo kugirukana muri AGOA ntacyo bimaze none ariko urabona ko arigima yabo irasana indi y'u Rwanda ibihugu bidafite icyo byoreza muri Amerika muri abo bidafite icyo byexporta muri Amerika iyo byirukanyemo ubona ko baravuga ati nta byacitse ntacyo tubaye ntacyo bizadutwara kwere ko n'ubundi nta nyungu twavanagamo ntacyo tugira twohereza muri Amerika cyo gucururizayo cy'amahoro ubucuruzi twoherezagayo nta buhari ntabwo dufite ariko none impamvu ngizanye nuko Ethiopia nayo bagiye kwirukanamo muri Agoa kubera intambara yo muri Ethiopia ariko Ethiopia ko ifite ibintu yoreza muri Amerika bavuga ko ngo muri 2020 ngo Ethiopia yoherezaga ibintu ngo bingana n'amadolari ibihumbi 2028 ngire ngo ariko ngo mu bihumbi ubu ngubu mwaka ushize ngo yari yoherezaga Ethiopia yoherezaga ibintu bifite agaciro ka miliyoni 300 z'amadolari muri Amerika cyane cyane ko ngo ibyo bintu yoherezaga muri Amerika ubwo byagendaga nyine kubera aya masezerano yo muri Agoa ntibisore none rero bavuga ati niba bayihagaritse muri Agoa bavuga ati ibintu byacu ibicuruzwa tuzabyoreza he ni ikibazo cyane cyane ko ngo ari ibicuruzwa biva mu nganda zikora imyenda muzi ko Ethiopia ari igihugu cyari cyateye imbere mu gukora imyenda mu nganda z'imyenda n'inkweto basa nkaho bimwe byagomba gukorwa mu Bushinwa byari bikorwa muri Ethiopia ubu ngubu rero ntuza Ethiopia yo irimo kurira yo kwareka yababaye cyane kubera ko nyine Amerika yagiye kwivana kuri Agoa kuko yo yari ifite ibyo yohereza cyo ibyicuruza ibihombeyemo baravuga iti ko imyenda tuzayoheza hehe izo nkweto twoherezaga yo tuzazohereza hehe abakozi inganda zabikoraga nyinshi zizahagarara numva ni ikibazo bagize icyo nashaka kubereka gusa ni uko bya bindi u Rwanda bavuga ngo nimushaka mutsirukane ntacyo bidutwaye ntacyo bizadutwara urumva ko n'ibindi bihugu byose bikenye bitagira icyo bohereza muri Amerika byose niko bivuga nushaka mutwirukane muri uwo muryango n'uwo ntacyo twari dufite twohereza muri Amerika ngo wenda bizatuma wenda duhomba ntacyo twaho ariko abafite ibyo bohereza muri Amerika nka buriya Kenya babikoreye yahomba cyane kubera ko ibifite ibintu byinshi bohereza muri Amerika ubona ko Ethiopia yababaye cyane reka ndekere aho ngaho Jean Pierre niba ari ka commentaire ufite wagatanga tukajya ku ngingo yacu ya nyuma Jean Pierre niba hari commentaire ufite kuri izi ngingo wayitanga ngufi ya tukakomeza Jean Pierre uri kuri mute
uri kuri mba
mwe turakumva
ya urakoze narindi kuri mute gusa nagira ngo mvugo gatoya kubera yuko yaba ibya Pegasus yaba n'ibi bya Agoa urumva mu by'ukuri ni ibintu bisa nk'aho ari international ariko bigira ingaruka mbese ku bihugu bikennye nk'u Rwanda n'iki kintu cya Pegasus babanje kuvugaho ni ikintu mu by'ukuri umunyagitugu yakoreshaga twabaga tuzi ko tuneka mbese abantu ashaka bose bafite uburyo baneka ariko ntitwari tuzi uburyo binyuramo ariko urumva byaje kumenyekana aho nyine bigaragariye ko atanga amafaranga angana kuriya kugira ngo akunda neke abantu ibyo rero byo kuneka abantu ntabwo ari ntabwo biri mu nyungu z'abaturage basanzwe b'abanyarwanda biri mu nyungu za Perezida Kagame wenyine ndetse we ku giti cye ariko yabitangagamo amafaranga menshi ariko kandi nanone bishobora kuba byamuhaga inyungu kubera ko ntabwo washobora amafaranga ahantu udafite inyungu ubwo byari bifitemo inyungu kandi bigatuma agirana nyine relation nawe babimukorera iri hafi kubera ko urumva ni nka business niyo yabagarimo ibyo byose rero ntabwo wazi ko yayivuyemo yari ifitiye akamaro abanyarwanda kubera ko urumva wajyaga wumva ko babohereza ngo nk'ikawa y'u Rwanda bakayohereza muri Amerika yenda kubera yuko umusoro itariho bakagira bakaba bayohereza nyine ikaba ifite inyungu ariko ako kantu ka relasiyo kakaba gahari kuko nyine hari abantu bo muri Amerika baza mu Rwanda bagakora business nyine ziko business zikorwa hagati y'abazikorana abafitanye relasiyo mu by'ukuri hafi si nibyo gusa na muri Amerika nayo ntekereza ko hari ibintu yazanaga mu Rwanda cyane cyane nkabera ibikoresho by'ubwubatsi hari amazu bubaka menshi ntabwo ari uko byose biva bikorerwa mu muri za China cyangwa hehe hari ibigomba kuba biva muri Amerika ni byinshi rero ariko bigaragara ko umugabo yari yarigize akara kajya he ariko iyo agenda ishami rimwe rivaho irindi rivaho niko umuntu ahirima nyine akajya kumva yaguye ahantu adashobora kwikura kubera yuko bagiye bamubwira bimwe akajya agira ngo ni ibintu byoroheje ubwo nabo mu gatsiko bose baba biyumva baba bafatanyije nawe ariko nk'ibintu nyine nari mvuze bya ibyo bintu bya Pegasus byo ni ibintu bikomeye cyane kubera ko byo umva byafashe imipaka kandi bijya mu bihugu baturanye mu bihugu bari bafitanye ubucuruzi ahubwo bunakomeye cyane nk'ubwo ndavuga nka Afurika y'Epfo bukomeye bafitanye business zo hejuru numva Afurika y'Epfo n'urubu no mu Rwanda hariya hari abakozi abamanaja b'ibigo byo hejuru abakozi bariya bose tuba tuvuga bakora mu ambasade ubu Bugande ni uko yenda n'ibindi bihugu bya Afurika bitari kuvuga rumwe n'u Rwanda muri iki gihe ibyo byose byerekana ko umugabo ari kugenda avaha amashami wenda bwo habanje kuva hamba babi ubu hari kuva amashami azageraho asange asigaye wenyine n'imizi byose kuba ari uguhirika nyine asigaye nk'umuntu ugenda wihirika iyo ntera urwo rugendo rwose rubayeho rero ikibabaje ni uko ari abaturage bagenda baharenganira nibyo twavuga byamba nk'umuntu yacuruzaga nk'ikawa y'u Rwanda akayohereza mu Rwanda hanze agakuramo akanyungu iki urumva ni umuturage iyo byose wagombye kuba afite akazi kugeza ubu ngubu yenda akoramo nawe bahinga ikawa abayisarura abayigira gute bose ni abaturage babonaga mu dufaranga si n'ikawa gusa ubwo niko ari urugero ariko hari n'ibindi ubwo rero umuturage niwe ubabaye ibyanze bikunze niho bigiriraho ingaruka andi mafaranga menshi bashyiraga mu bigo bya Pegasus nayo yari ay'umunyarwanda wirirwaga yisamira isazi mu jisho mu gihe undi we yicungiye umutekano we ahubwo abanyarwanda bakwiye kumubaza ati se ucunga umutekano mu rwo rwego kubera iki wawucungiye mu gihugu cyawe niko abanyarwanda ubundi bakwiye guhaguruka bakavuga bati nta mpamvu n'ubundi yari hariyo yo gukoresha Pegasus umuntu uherutse uriya Rashid niwe wari utangiye kujya abivugaho avuga ibintu bikorwa bitari bikwiye ariko yenda icyo cyo ntiyigeze gikomantaho cyane ariko ni ibintu abanyarwanda bakwiye guhaguruka bakabaza uburenganzira bwabo kuko uburenganzira buhera ku byo umuntu yari akwiye kubona akaba atabibona kubera impamvu runaka umuyobozi wewe wabyikubiye abayobozi bo hasi bo rero ugasanga barabyubusa barirwa barwana n'abaturage babiyumvaho ku bintu bidafite epfo na ruguru rero icy'ingenzi hano turi kubona ni uko turi kubona ko amashami yari yaragabye hirya no hino amwe yinjira mu bayobozi mu bantu bakomeye bagize gute ari kugenda agabanuka abanyarwanda bagomba guhera hariya bakumva yuko za ngufu bari bamaze bumva umuntu uhagurukaga akagenda nk'umwami indege ebyiri eshatu zimukurikiye ibyo bintu bigomba guhagarara n'ibisigaye bakabona mukura muvuga kuko biri gutinda niko igihugu kiri kurushaho kwangirika kandi biriya bintu bigira ingaruka mu gihe kirekire rero abantu bakwiye guhaguruka bakabivuga bagatanga umwanzuro mbese bakabihagarika burundu kubera ko ntabwo bishobora gukomeza kuriya cyane cyane ko bimwe byatangiye kugaragara kandi bigaragara ko ari amakosa yagiye akorwa ntago ntekereza ko Kagame yarabifitemo uruhare kugira ngo bavumbure yuko akoresha Pegasus aneka Perezida Ramaphosa ibyo nta ruhare abifitemo ahubwo yagiye kumva bimubayeho kuri we ari nk'umuntu utekereza yagakwiye kumva ko ari ijuru ryamuguyeho ahubwo so ariko reka dukomeze turebe ariko tugerageze abanyarwanda mwese abakora bakore be kurambirwa umunsi niyo ngombwa wa nyuma twe kumva ko nta gikorwa ibintu byinshi birakorwa kandi umunsi uzagera byose birangire abibwira yuko bihishe inyuma y'ibyo rero bakumva yuko bafite yenda bari gukorera leta ariko ni leta ikorera amakosa wagakwiye kuba proud yuko uri gukorera leta ikora ibintu bishimwa cyangwa bikunzwe ariko iyo n'amahanga yatangiye kuvuga yuko ibyo uri gukora atari byo ubwo se wowe munyarwanda wumva ushingiye hehe wumva yuko amaherezo aba yahe abirirwa bidoga bavuga yenda ngo barashyigikiye leta yabo ngo ntacyo babuze ariko ibintu birakomeye ahubwo ni uko batajya bareba kure ngo barebe aho bari mu myaka nka 10-15 ishize aho bageze ahangaha barasigara bareba yenda ayo mazu twahereyeho tuvuga manini yubatswe adafite abaguzi ariko byose bizagira iherezo nicyo mpamvu nge nabasaba nti bitonde rwose bangarure bashyire ubwenge ku gihe bumve ko amaherezo y'ibi bintu ari hafi numva nangarukirije ibyo bakoze
urakoze cyane reka nsome tujye ku nyungu yacu ya nyuma turagira vuba vuba cyane ni nuba twanayigandiyeho ni inkuru yo muri Rwandan inkuru yo muri Rwandan ku itariki ya kabiri z'ukwa 2021 ni inkuru yitwa ngo leta isaba abaturage gutanga umusanzu mu kigega ejo heza ku ngufu bo abaturage bo hirya no hino mu gihugu barinubira ko leta ibahatira gutanga umusanzu mu kigega ejo heza ku ngufu utagiyemo akavutswa amahirwe atandukanye ndetse ngo hari n'abasigaye bimwa ibyangombwa bitandukanye iyo baterekanye ko biteganyirije muri icyo kigega cyashinzwe muri 2018 ejo heza n'ubwizigame bw'igihe kirekire bukorwa ku bushake hafungurwa konti yo kuba umunyamuryango abanyarwanda ngo bari mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri cy'ubudehe bizigamiye nibura 15 muri ejo heza ku mwaka amatangazo atangwa na leta ku maradiyo ndetse no mu binyamakuru bitandukanye yumvikanisha ko kwiteganyiriza mu kigega ejo heza ari ubushake ariko siko bimeze kuko abaturage bo mu turere dutandukanye twaganiriye batubwiye ko basigaye bategekwa gutanga amafaranga muri icyo kigega ku ngufu bamwe mu baturage bo mu karere ka Gicumbi batubwiye ko ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bubategeka gutanga amafaranga bita ay'ubwiteganyirize mu kigega ejo heza utayatanze akemwa serivisi runaka hari umuturage wavuze ati merutse kujya ku murenge gusaba icyangombwa cy'umutungo kuko icyo na cy'umutungo kuko icyo nari mfite cyatakaye bambaza niba nariteganyirije muri ejo heza bambwira ko titeganyirije barangije barambwira ngo nimbanze niteganyirize mbone kuza gusaba icyangombwa mu karere ka Huye naho hari abaturage batubwiye ko basabwa kujya muri icyo kigega ku ngufu hari abatubwiye bati hari watubwiye ati umwaka ushize nakoraga muri VUP noneho mbere yo kuduhemba bakadukuraho 1,500 buri kwezi twabaza icyo ayo mafaranga badukata bazayakoresha bakatubwira ngo ni ubwiteganyirize bwo muri ejo heza ibyo bintu nge bona ari ubujura undi ati nagemuraga inkwi ku murenge noneho uko bagiye kuyishyura nagemuraga inkwi ku murenge noneho uko bagiye kuyishyura ngasanga bakaseho 5,500 mbajije impamvu gitifu arambwira ngo n'ubwiteganyirize bwa ejo heza umuntu w'umugabo bamuteganyiriza ku ngufu izo se ni impuhwe bajye banyishyura ibyo kunteganyiriza babireke sindi uruhinja leta ivuga ko nyuma y'imyaka itatu ikigega ejo heza gishinzwe hamaze kugeramo amafaranga y'u Rwanda arenga miliyari ebyiri bo okay ibigega bishingwa mu Rwanda biri mu nyungu zandi mu Rwanda hamaze gushingwa ibigega bitandukanye abaturage bagasabwa kubitangamo imisanzu ku ngufu ariko bikazabaho inyungu z'amafaranga yabo bakibaza aho inyungu z'amafaranga yabo zijya mu nama y'igihugu y'umushyikirano ku itariki ya 9 yabaye muri mwaka 2011 niho hatekerejwe itangizwa ry'ikigega agaciro development fund iki kigega kikaba cyaratangijwe ku mugaragaro muri Kanama 2012 buri mukozi wa leta yatangaga 1% ry'umushahara we nibigo nabyo bikagira umusanzu bigena ndetse na buri munyarwanda akaba yari ategetswe gutanga umusanzu muri iki kigega angaha reka mbe mpagaze angaha nibuka umwana ni inkuru nibuka rwose hari umwana w'umukobwa yari afite imyaka 7-8 se yari yambaye ikanzu ya bleu y'ubururu noneho uwo mwana baramwerekanye iki gihe bari mu bintu by'agaciro fund baramwerekana uwo mwana bamutaka cyane bamushimagiza umwana w'umukobwa bavuga ngo yemeye ngo yatanze 2,000 mu gaciro fund ngo ariko kugira ngo abigereho ngo yemeye kurara ubusa kabiri mubyumve neza kugira ngo umwana w'umukobwa ugikura umuto ufite imyaka 7-8 bigaragara ko yagiye ku ishuri yemere kurara ubusa kabiri kugira ngo bone amafaranga ashyira mu gaciro fundi 2000 bakamushimagiza ko ari umukobwa umwana w'intangarugero ari kumubaza amafaranga bashyize ayo mafaranga umwana yatanze ari hehe ese ko ejo bundi COVID-19 yateye abantu bakabaheza mu ngo batakibaje gukora bakabura amazi bakabura makara bakabura ibiribwa bakabura iki bakabura umunyu bakabura buri kantu ayo mafaranga iyo mu gaciro found abantu batangaga bagombye nk'uwo mwana bagomba gutanga bagomba kwiraza ubusa ko batafashe mu gice kimwe ngo kibagoboke nibura wenda bamara icyumweru babashe kuba bagura amazi bagura makara bagura ikiro cy'ibishyimbo ko bose bari baheze mu nzu kubera guma mu rugo mujye mwibuka izo ngero nk'izo ngizo umwana yihotorera FPR umwana w'umukobwa abanyamakuru bakaza bakamufotora bavuga ngo ni umukobwa rwose w'intangarugero w'igitangaza yihotorera FPR akarara ubusa kugira ngo ayihe 2000 mu gaciro fawundi amashuro amafaranga mu gaciro fawundi ari hehe hari uzahari bo reka dukomeze bo noneho ngo mu myaka yakurikiyeho hari n'abandi bashoramari bagiye bafungirwa amazi n'umuriro bazira ko ngo batanze amafaranga make mu gaciro hari n'abakozi batandukanye bagiye birukanwa mu kazi bazira ko ngo batanze ko banze kuba bakata 1% ajya mu kigega cy'agaciro fawundi imigabane cyangwa ku nyubo mu mpera ya 2020 minisiteri y'imari n'igenamigambi yasabye inzego za leta guhagarika gutanga abakozi gukata abakozi minisiteri y'igenamigambi yasabye inzego za leta guhagarika gukata abakozi ba leta imisanzu y'ikigega agaciro development fund icyo gihe muri icyo kigega hari hamaze kugeramo miliyari 200 z'amafaranga y'u Rwanda yakusanyijwe mu myaka 8 ishize ese aya mafaranga aho si igishoro cya FPR ishora mu bikorwa byayo by'ishoramari abaturage bagasigara bicira isazi mu jisho ese niba kwizigamira mu kigega ejo heza biri mu nyungu z'umuturage kuko hadakorwa ubukangurambaga ngo abaturage biteganyirize ku bwende bwabo aho ngo ese kuki badakora ubukangurambaga kugira ngo abaturage biteganyirize ku bwende bwabo ku bushake bwabo aho guteganyirizwa ku ngufu angari mu kibazo inkuru yarangiye ni inkuru ya Rwanda n'indi kubasomera angari mu kibazo gikomeye kubera ko abaturage mwabonye ko bavuga kenshi ko babakata amafaranga bari muri VUP n'abandi bakora handi hose nabo bagemura ngo inkwi bagiye ngo bakata amafaranga bakabwira ngo bahize muri ngo bayagiye kuyabateganyiriza mu muri kiriya kigega ngo bajyaje mu kigega ejo heza ariko biragoye ko amafaranga bazayabona kubera ko niba uwiteganyirije ugomba no kugira fagitire gitanze yuko amafaranga yagezeho ari ku izina ryawe ukagira itariki y'amafaranga yagereyeho byose ukaba ubifite ukabibitsa iwawe mu nzu kuvuga ngo barakubeshye ngo amafaranga ngo yagiye ngo bari yagukase ngo yagiye muri ejo heza ubwo ni kiko yagiye muri ejo heza nta hantu se bagiye bakata bafata amafaranga ya mituweli umuntu akayabakata akayakusanya ntazagera aho ajya bajya kwibuza bakamubaza ati kutatanze mituweli ati narayitanze abantu baraje baratwaka barajyana ati ngo barayabibye nyine yararangiye abaturage bakayabanyunga gutyo mwumva rero ko buri wese yagombye kugira impungenge niba n'ayo mafaranga babakata niba koko azagera ku makonti yabo kuko kuza kuvuga ngo umuntu yakubwiye ngo nagukase amafaranga ngo nagiye kuyakubikira nta gipapuro kwereka cy'uko amafaranga yakubikiye urumva ni ibintu bikomeye ni harimo ubujura bukomeye ikindi nuko amafaranga urugero abanyarwanda bararubonye bose ni ejo heza niba twarira amafaranga ntibazagire ubarirana ibyabaye mu gaciro fawundi barabibonye babakata amafaranga ku ngufu abandi bayatanga gutyo acuruzi bayatanga bose batangisha amafaranga ku ngufu none amafaranga yarazimiye none bahimbye ikindi kintu bagiye kubatangisha amafaranga none azazimire umva rero ko ni ikibazo gikomeye reka ndekere aho ngaho Jean Pierre wafata ijambo ugatanga igitekerezo cyawe tukarangiza ijambo ryo Jean Pierre
urakoze cyane Edouard amafaranga iriya leta ica abantu se ni menshi cyane ahubwo ugira ngo barabakamye bakuramo n'iryo mu mihembe umva ejo heza ntago ari ibyo bwa mbere nibuka bagiye bashinga n'ibigega byinshi biriya bitaga one dollar campaign abantu benshi bo mu gihugu n'abari hanze bagatanga sinzi ibyo byo kwigira ndibuka cya kigega nyine bashyizeho kubera Karenzi Karake ureka ko bamufatiye hano mu Bwongereza ariko bavugaga yuko bagomba gutanga miliyoni sinibuka neza miliyoni cumi n'eshanu ibintu nk'ibyo sinibuka ariko ngo akazabisubizwa nyine igihe bizaba birangiye abantu rero icyo gihe babahutsemo batanga amadolari si byose amafaranga baratanga noneho kandi ayo mafaranga yagomba gusubizwa afunguwe ariko yarafunguwe ntabwo abari bayatanze bose mu Rwanda ntabwo bayabashubije kandi ayo bari babaciye hano yarashubijwe abo rero ntiwabaza nyine ngo amafaranga mbese kiriya gihugu cy'abaturage kiyashyira hehe ntabwo wamenya bagomba kuba bafite mu nda yabo ahantu hahoza mbese hagira amafaranga hayabijya ku mutamenya ariko iyo urebye neza usanga ari bya mayeri bwa bugome bya bintu byo kwiba za ruswa nyine twahereyeho tuvuga n'uburyo bwo kurya nyine ukajya n'akataribwa ariyo amafaranga hari amafaranga aba yavuye mu baturage bagakene rwose uwo muturage urumva nk'uwo muntu wavuze yuko agomba gutanga agomba kumakabiri atabye ariko ngo agomba atange ngo ayo mafaranga ni ibintu biba biteye agahinda kubona abantu bumva yuko umuturage uko ariho akwiye kwigomwa bo ngo niyo yapfa ariko bo ngo bakabona izo miliyoni na miliyoni kandi basanzwe bakize bafite amafaranga usanga ari ibintu bibaje cyane mwiriya video twabonye bariya bavuga ngo ejo heza kwiteganyiriza ngo ejo heza hari umuntu wavuga ati ese uyu munsi ko ntariho umurambwira ngo niteganyirize ejo gute kandi ntazi ko n'uyu munsi ubona ko ntakigenda rwose ubona ari umuturage mu by'ukuri uriho yego uhumeka ariko ukabona ko nta buzima ejo nyine ejo nta heza hari none rero kumubwira uti uyu munsi umuntu ntariho araburaye yemera aburare cyangwa yemera apfe cyangwa mbese ariko ngo atange ayo y'ejo kandi uyu munsi atariho ubu usanga ko ari ibintu by'amayeri byo kwiba abantu n'ubutekamutwe ukuzi abantu bashobora kugenda bakagutekaho umutwe bakakwambura amafaranga yawe wari wigire nk'ahantu jya bibona by'abatekamutwe abantu babwira nk'abantu bagiye gusenga b'abagore bati aho mwarimu ugiye gusenga muzane tubakorere bakabatuburira mbese ibi na leta y'u Rwanda iratubura kandi ituburira abanyarwanda ntabwo ushobora kuba umuntu uzi ko nta aburara adafite icyo kurya n'akawunga ntayo umubwira ngo ajye gutanga ejo heza ejo se hameze gute kandi uyu munsi atameze atariho atamerewe neza ni ibintu by'ubujura by'ubwesikoro ubundi leta ahandi zikoresha ukuri leta ubundi ibereye n'ubwo yenda abantu benshi baravuga ngo politike ni ukubeshya ariko ntabwo ari byo iriya leta iriho kubera ko ifite ukuri n'abantu benshi bagira leta zikomeye bagendera ku kuri ibyo kubeshya burya biza ari ibintu by'abantu bashaka ibintu by'ibitugu nka biriya tubona mu Rwanda n'ahandi hose ariko abantu bashyira mu gaciro leta zihamye ziyoboye zimeze neza zigomba gukoresha ukuri ibyo rero baba bambura amafaranga ngo bashyizeho zo kwigira ejo heza ibiki byose ugasanga ni ibintu by'ubujura by'ubwesikoro rwose naho njye numva nabibara naho abo babwira abaturage ngo hari ejo heza njye ntaho mbona niba umuntu atariho uyu munsi ntabwo bamubwira ngo ejo zaba ariho kandi uyu munsi yaburaye umunsi umuntu uburara wumva yuko umwaka amafaranga warangiye ndetse abo bayobozi babaka n'amafaranga n'abo baba bakorekita ayo mafaranga bo baragura baba bagiye nk'aba yenda urugero rutanga nka Perezida Kagame n'umuryango we n'abana be bose usanga bagiye kwishimisha ku buryo bwose bushoboka mu gihe undi muntu waburaye ariyo bari kwaka ngo ifaranga ngo baragira ngo bateganyirize ejo heza ubundi wa mugabo ejo heza umuntu arayishakira ntabwo ari ngombwa ngo ibintu byose mbirega ngo leta niyo ibishaka njyewe uko mbona nka leta izaza isimbura iya FPR igomba guha abaturage bakigira apana gukora igihe cyose ngo turaguteganyirize ejo heza umuturage ubwo agomba kumenya kwiteganyiriza kera abanyarwanda bari bazi kwibikira imbuto ko abantu twese twagiye tubona n'ubwo navutse biri kurangira ariko bagiraga ibigega bibitse n'ibigori bibitsemo ibishyimbo masaka n'iki byose igihe umuturage yari akoze kwiteganyiriza ariko kubwira umuntu ngo ejo heza ngo nyungura uhamumenyereye ufite ko ari umuturage nyine leta izajyaho rwose twagombye gusaba ni uguha abantu uburenganzira abaturage bakishyira bakizana apana kubabeshyera ngo niwe witunze ejo ngo bakwiture umubyeyi ngo umuyobozi ngo perezida ni umubyeyi ibintu nk'ibyo bidafite ipfunarwa rwose bidaha agaciro n'umunyarwanda bidaha agaciro umuturage ahubwo bimwambura ubumuntu ukumva ko umuntu ngo ejo heza hashakirwa na perezida kagame ahubwo se we arahafite azi uko yaheza bameze cyangwa nabo bamwegereye bose nabo uretse kuba yenda bafite ayo mafaranga menshi ariko na b'ejo habo ntabwo bazi uko hameze kuvuga rero ngo umuturage ngo uramuhamumenyera kandi yenda n'uwakoze uzi ko agomba guhabwa amafaranga ko yakujya amukoreye nawe atayabona bariya bahabwa amafaranga bageze mu zabukuru nabo hari abatayabona uhora ikiganiro gisubira icyo kiganiro amafaranga y'abantu bahabwa abageze mu zabukuru ntago abahagije ubwo se waba utamenya abantu nk'abo bakuze ukabwira undi muturage ngo uje umufitiye ejo heza ibi byose ni ibintu by'amanyanga ni ibintu byo kubeshya abantu ni ibintu by'abantu b'ibisikoro b'abambuzi nk'abariya bambura ku muhanda njye nuko nabibona ibyo ari numva ingingo ntabwo tuyerekeye urakoze
urakoze cyane ingingo twayiganiriyeho kandi niyo ngombwa tuzanayigarukaho kubera ko biriya bintu bya biriya bigega birimo amanyanga menshi cyane twabiganiyeho kenshi abanyarwanda gusa ntibajye bitonda kubera ko ikintu kibera kugira ngo abantu bakigireho iyo umuntu akwambuye rimwe akwambura n'ubwa kabiri kubera ko niba barabambuye muri wani dorari kempeni bakabambura muri mu gaciro fawundi bakabambura none bakaba bagenda bahindura amazina bahindura amazina ariko uwakwambuye mbere aba ufite ikintu yakwigishije ubutaha ntukamuhe reka ndekere aho ngaho rero abanyarwanda abanyarwandakazi mwakurikiye ikiganiro cyacu mwese twabashimiye abadufashe kuri tekinike Serge na Chantal nabo turabashimiye nawe Jean Pierre ndagushimiye cyane kubona waje kwifatanya natwe mu kiganiro niwe numva ikiganiro twagihagarikira ahangaha Jean Pierre nkaguha ijambo nawe ukabasozera kubatwumva ijambo niyo Jean Pierre
urakoze cyane duhari buriya tubagira kugira ngo dukangurire abantu ibintu bibareba kuko uburenganzira buraharanirwa ntabwo ari ukuvuga yenda ko turi inshyano kizo kubura icyo dukora cyangwa kubura icyo tuvuga ahubwo ni ukubwira abantu yuko uburenganzira buraharanirwa ibintu byose baba bari kubabeshya bagomba kumenya ko kumva ko abanyarwanda bose cyangwa benshi muri rusange bakumva ko ibintu leta irimo ibabeshya twebwe imigambi ntabwo ibintu byose twarabyize twagize igihe cyo kubiganiraho twagize igihe cyo kubibwira abantu ibi bintu bigomba gukosoka byanze bikunze abaturage babyumve bamenye yuko atari ibi ngibi tugomba guhoramo igihugu cyacu kigomba gutera imbere nk'ibindi bihugu niba nitwaze yenda ngo barakoronijwe ibihugu birabakoroniza amazi mbese niba abantu bavuga ngo ibihugu ngo by'amahanga ngo bira ngo bishaka ngo gutegeka Afurika ariko si byo n'abanyafurika ubwabo ntabwo bishoboye ni abantu usanga bashaka gufata bene wabo nk'aho ari ibicibwa nk'aho ari abantu nyine badafite akamaro rero ibintu tugomba kubikosora abanyarwanda bajye babyumva aho bari hose bumve ikiganiro cyacu ntibumve impamvu tuba dufata ibintu dufata mbese duhera ku binyamakuru biba byanditswe mu Rwanda ni ukubereka ko hari akarengane kandi kavanze no kubabeshya bababeshyera rimwe na rimwe babeshyera ibyo batakoze babeshyera ngo babaraho ibintu bimwe nta n'ibihari ibyo rero tugomba kubikomeraho tukabikangurira n'abantu kujya bagerageza kumvisha n'abandi aho bari mu magurupe bakabiganiraho bakumva ko ubutegetsi burambiranye mu by'ukuri abanyarwanda benshi bumva u Rwanda ari urwabo bakwiye guhaguruka bakumva ko iki gihugu kitari icy'uyu muntu uri kuyobora ubu ngubu igihugu ni icy'abanyarwanda u Rwanda rw'ejo ruri kubyiruka numva ari cyo gihe narangiza mvuga buri wese rero bakagerageza abanyarwanda kwitabira izindi mpuruza tuba turi gutanga ntabwo ari ibintu dupfa kuvuga bene cyangwa ngo twafite ibyo dukora cyangwa ibyo tuvuga Edouard nshimire n'abantu bose baza gutanga ibiganiro kuri abyitahuka nshimire abayobozi Edouard ntabwo tujya tubivuga abantu bahagurutse kugira ngo bahangane n'aka gatsiko aho bari hose mu gihugu mu Rwanda mu karere hanze y'u Rwanda babiyemeje kujya muri opposition bakabikora ku bushake bwabo kandi bakabikora neza bakajya imbere y'abandi bakaba batinyuka uzi ko hari ikintu cy'ubwoba mu Rwanda no hanze ibi bintu nibyo dushimira abayobozi bagiye bayobora cyane cyane nk'abo muri RNC abayemera kwihagararira mu nzego z'uturere nk'uko dufite hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda mu bihugu duturanye bamenye ko tubatekereza kandi dukomeze gukora iyo bwabaga kugira ngo ni ukuri ibyo duharanira bigerweho Edouard rero ngushimiye n'abakurikira bitahuka bose
urakoze. Kuzi Jean Pierre nawe ndagushimiye cyane na nkuko nari nabivuze abadukurikiye bose turabashimye. Mwese mwese rero mbifurije amahoro y'Imana. Imana bane namwe ubutsabonana ku cyumweru cyangwa se kwa mbere ubwo rero tubasezeho nikabageme duhora bategurira ikiganiro cy'imibereho y'iyo baturage kanakibagezaho mugire ijoro ryiza n'umunsi mwiza aho bukeye turabakunda cyane rero kuri radio itahuka Imana ibane namwe.
Abari n'abategarugori nimuze muri arenisi baranimimbuka mu Rwanda.